filimkan ka hadlaya saadiq maxamuud iyo sacad xuseen waxaa duubistiisu ay socotay muddo 3 sano. J R Pierre Smith oo soo saaraha filimka ayaa ka sheekeynaya sidii hawsha filimkan ay ku soo bilaabatay.
They really played for the Somali national team. We first met them in 2013 at Sakafa, which is
waxaan markii ugu horeysay la kulannay sannadkii 2013 iyagoo ka qayb galaya tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa. 2 toddobaad ayaan xulka qaranka la joognay, waana meeshii ugu horeysay ee Sacad Xuseen iyo Saadiq Maxamuud aan kula kulannay. Saadiq markaa Nairobi ayuu deganaa, waxaana uu ciyaarayay kooxda FC Leopard, Sacadna waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta Elmen, waxaana uu kala socdaali jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. J R ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibkii Brian ay filmkan badankiisa ku duubeen magaalada Muqdisho. Waa kan J R oo mar kale ka sheekeynaya sidii ay Muqdisho ku tageen.
Well, we first met the national team in 2013 and then it was about 6 months later that I went to Mogadishu.
Markii aan xulka qaranka Nairobi kula kulannay, 6 toddobaad kadib ayaan Muqdisho tagnay. Sheekadanina sidaad og tahay 2 dhalinyaraa ayay ku socotaa. Sadiiq isagu waxa uu ku noolaa Nairobi isagoo sugayay fursadda ah inuu Ameerika tago, halka Sacadna uu Muqdisho deganaa. Markaa Muqdisho ayaan tagnay oo filimkan kaga soo duubnay. Koox filimka nala duubta ayaan ijaarnay si nolosha Sacad ee magaalooyinka Afgooye iyo Muqdisho aanu duubna, ayuu yidhi. Muddadii 3 sano ee samaynta filimkan ay socotay, J R iyo Brian waxay booqdeen goobo dhowr ah si ay filimkan u dhammaystiraan. Miisaaniyadda ku baxday oo aan wax ka weydiiyey ayaa J R sheegay in sannadkii 1aad ay jeebkooda ka bixiyeen, 2 sannadood ee dambana ay lacaga dheeraada u amaahdeen sidii ay filimka u dhammaystiri lahaayeen. J R ayaa se sheegay in yoolkoodu aanu lacag ahayn ee uu ahaa soo shacbixinta sheekada 2 dhalinyarada Soomaalida ah.
Ujeeddadu
waxay ahayd in waxaan horey loo arkin aan samayno, taas oo ah inaan filim documentary ka samayno dhalinyaradan doonaya inay riyadooda ka dhabeeyaan. Filimkaas waad ku daawan kartaa adigoo jooga shaleemooyinka amaba gurigaaga jooga. Markaas kadibna filimka la geeya Kenya iyo Soomaaliya si dhalinyaradu ay niyadis uga helaan dhalinyaro kale oo xaaladooda oo kale ka sheekeynaya, ayuu yidhi. Labada wiil ee filimku ku socdo oo labaduba hadda ku sugan dalka Maraykanka ayaa soo kala horreeyey. Saadiq Maxamed oo horey dalka Kenya ugu noolaa waxa uu Maraykanka yimid xagaagii sannadkii 2014, halka Sacad Xuseen oo Soomaaliya deganaana uu Maraykanka yimid bishii Maarso ee sannadkan. Inta uu filimku socdo, Saadiq waxa uu ku hadlayaa afka Ingiriiska, halka Sacadna qoraal ahaan looga turjumayo. Dhinaca kale, Brian Bellingcoff oo tafaftiraha filimka ayaan weydiiyey xilliga ugu horreeya ee daawadayaashu ay filimkan heli karaan.
So actually this Saturday we're doing a screening in Minneapolis at the Parkway Theater that's going to start it.
Waxa uu sheegay in sabtidan saacadu markay tahay 7:00 filimkan lagu soo bandhigi doono shaleemada Parkway ee magaalada Minneapolis. Bilowga sanadka 4 inagu soo hayana si weyn loo baahin doono, iyadoo laga heli doono iTunes-ka iyo meelaha kale ee filimada lagu baahiyo. Brian Bellingcoff ayaan ugu dambeyn weydiiyey sida uu yahay xiriirka ay isaga iyo saaxiibkii J R la leeyihiin Saadiq Maxamed iyo Sacad Xuseen.
I mean, I'd say JR's practically become a father to the two boys. I've been more hands-on with the
waxaan oran karaa in JR uu run ahaan aabo u noqday labadan wiil. Anigu waxaan inta badan ku mashquulsanaa samaynta filimka, laakiin intii Sacad uu sugayay inuu Maraykanka yimaado dhowr mar ayaa lacagan ku gargaaraya u diray. Dhinaca kalena waxaan xiriir la samayn jiray Saadiq oo aan weydiin jiray halka uu marayay iskuulka iyo kooxdii Kenya ee uu ciyaari jiray. Saadiq Maxamed iyo Sacad Xuseen waxay hadda ku sugan yihiin magaalada St. Louis ee gobolka Missouri, iyagoo ku tababartay akademiyada kubadda cagta ee ay leedahay kooxda FC Dallas.